close my eyes, all I see is sorrow. And a memory of you, and a memory of you. Every time I close my eyes, I am in denial. Ogusa seko, ogusa seko, my friend.
Kodwa ngenkabizami mama, kodwa macala, kodwa ngenkabizami mama, kodwa macala, kodwa ngenkabizami.
Ngicela ubonge umusa sahlangana nisaphi, uthande nangikhombisa lona namhla ngisalifila. Bekirigidla ubona akifihla lisuthu, kuba likhona ithuba bengizokulanda kweliphezulu. The first vector I ever saw outside of class, you're born for greatness. Going up until that crash. Izwi lokuqala wanginika lona ngikubona, ngibona ukuthi ngiyokwazi ukulikhohlwa ezulwini nethi qonqonqo. Amen, niyaphi? Please don't go. Siyanidinga bangani. Never thought that you'd be my daughter before I met yours. Usikala ngwana, papa will always be yours.
Every time I close my eyes, all I see is sorrow. And a memory of you. Every time I close my eyes, I am in denial. Ukuza seko, ukuza seko, my friend.
Yes, jimmy, ngicabanga ukuthi mina inkabuzama ngisobuye, angisophinde ngibone. Vele kufika umbuzo othi nje kwakungani baba, kungani baba. So what do you mean?
Every time I close my eyes, all I see is sorrow. And a memory of you. And a memory of you. Every time I close my eyes, I am in denial. Ukuza seko, ukuza seko, my friend.
Kalau mau hafal tu.